kasingera okudda buse naye ate njagala okuba akafaananyi ak'omuka omubbi gwalesa awakaawe nze kye mmanyi omukyala sigala naye kaagamba nti senga nno bazaagenze nabba nadda mirembe wamma gwe amaziga gente ddala kye kikyosanyu lyamalembo tunuulira abajja keesi omulamu akwagalako ki ng'abaana okusoma obulungi ng'olunaku atunze enkaaga n'ebigalya sa